Ngasabyo mugati omusota ngasabye chenyanja Oba muzadde nabachi okuwa omwana wo Empiso azanyise kaloba mwe omanya kuwanga Abana bamwe ebirabe ebirungi Katonda mukuru zali singa uyo okutuwa abamusaba omwoyo Eyabumba eriiso atulaba eyateeka okutu atulira Mukama wulira bwe tusaba Mukama Adamu esala tumukole tumukabire tumukole tumukabire Olutalo lw'okuwangula amanye g'ekizikiza n'ekibi Kwambala ebyokulwanyisa byonna ebyo bakatonda Kwesaba siba n'okweziyiza Soma ekigambo kya Katonda omanya amazima Amazima Omulaba kola ekisoboka Okulaba nga tuzikiriza tunyweze Alinga empologoma awuluguma Atambula tambula anoonya ekyokulya Negutayiza nakulokola Eyabumba eriiso atulaba eyateeka okutu atuwulira Bwe tusaba atuwulira Mukama wulira Bwe tusaba Mukama Adamu esala tumukole tumukabire tumukole Wetwenenya mukama sonyiwa Wetusabanga bwayagala babituwa Wekokona kumulyango gwekulu Asaba webwa amnonya mulaba Eyeyanjula akulirwawo Osabyo sibye, nebirala byokoze owuliro koye Tewe mulugunya Akebera mitima Akememe Gana korera, tomanya munange Tumikiriza Zewali mbera Ere mamu kama Zewali rutalo Valwana natawangula Katida mwamanyi
Amanyi
Tuma umuyo Abajukiza mukama Zemukowa Ulikole sewa Kulike biro Ikire sala Esala ye kanisa Kedasa petero Kuwaya no kusaba Wakolerio Malaika wataneri Yamala natuka Usabire kwanga Aba kulembeze Usabire kanisa Nava sumfa Usabire abazati Nemirimu